iyadoo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee Kiev, ayuu madaxweyne Jo Biden waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland talaadadii shalay. Hadalkiisan oo uu ku xusayey sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay faragelintii Ruushka ayaa wuxuu xusay sida ay Maraykanka u mideeyaan NATO iyo dalalka reer galbeedka si loo taageero Ukrain. Wariyaha V O eda ee aqalka cad Basti Wadukswara ayaa warbixintan Warsow kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsaw dalka Poland, halkaasi uu ka jeediyey khudbad sanad ka hor bil kadib markay Ruushku ay weerareen Ukrain. Hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
1 year ago, the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor, dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaag, hadda waxaan ka imi booqasho aan ku tagay Kiev. Waxaan idin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. Tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
Isla maalintiiba, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa, isagoo sheegay in Maraykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. Waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiskii xakamaynta nukliyeerka oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. Waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Horantii Febraayo ee sanadkan waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushku u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka, balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo. Waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toos ah ula hadlaya shacabka Ruushka waxa uu muujiyey in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqeynayaan shirqool lagu weerarayo Ruushka. Sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan, dariskooda mana ahan cadow. Dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin, ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyey hadal ay goor sii horreysay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich oo ahayd in Maraykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dembiyo ka dhana bini'aadanimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukraine. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda, isagoo uga mahad celiyey taageerada ay siiyeen Ukraine, wuxuuna u xaqiijiyey in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukraine ah, iyagoo siiyey malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini'aadanimo isugu jirta. Aqalka cad ayaa dafira sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii, isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keen. Ka hor inta uusan maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hogaamiyaasha NATO ee garabka loo yaqaano Bucharest 9.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii Batsi Wadukswara.